Zayd Latest Music.com.
Ask your beats.
Hey, yo, school. Na Vincenzo Mbai.
Balule zilile. Balule zilile. Bantu bakolewe. DJ. Lelo ni weekend. Body disamwela kuti. Hey. Ni weekend baba. Body disamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kutala ine. Hey. Kubondi na sova. Hey. Kwa sala chaku kole walilo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kutala. Hey. Kubondi na sova. Hey. Kwa sala chaku kole walilo ine. Pase masaida yoti zika e, uyafake mupekete pekete ni mweni korewe e, mama ni pase masaida yoti zina e, uyafake mupekete pekete pakiza movi IC ni korewe mbalu
tipi after pi kesha pa mero tuka foya shimbi tipi after pi kesha pa mero tuka foya shimbi tipi after pi
Nima dwala munga tiniri kuwati Ngandrama nirina so why ni chome payati Every weekend ni makonda kwa chirira Nishipo shipwe na mwera zanga olo sisire Osan pass advice, sistima keva tonse Tisiva kwa tima kumana machakorwa wonse Ni pante ba pante, saka ni balose Vansanga diva tabene tima kole watonse Nga shapwa mairo tuka foya shimbi Kuboni na tumaya magrosari zina fimbi Na inendine mtu ni mafuna peace of mind Baman, etako wa darada wine
Nero ni weekendi Kodi diza mwela kuti, hey. Ni weekendi baba, kodi diza mwela kuti, hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala ine, hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walilo, hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala, hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walilo ine, hey. Kama ni pase masaida yoti zika Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama nipase masaida yoti zina Uyafake mupekete pekete pakiza movi IC Ni korewe mbali
Tipi after pi Kesha kwa mailo tuka foya shimbi Tipi after pi Kesha kwa mailo tuka foya shimbi Tipi after pi Kesha kwa mailo tuka foya shimbi
Lelo lekani ni utimbe Bogo na soba wala haikone Mwebe na mukafola Simba funa notiona Na titimwera kutiva guide to my location Magola ya zipunga na monga pati junction Waenda kona outwe Sindi we prepared Isendi sema blanda ambassador every weekend Susa mamo zako unagula cement Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent Kasha pa mairo tuka foya shimbi Kuponi na chuma ya maglosari zina fimbi Na ine ndine muntu ni mafuna peace of mind Paman, etako wa jalala wine
Ni weekendi, kodi diza mwela kuti hey. Ni weekendi baba, kodi diza mwela kuti hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala ine hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walilo hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walilo ine Pase masaida yoti zika Ye uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama ni pase masaida yoti zina Uyafake mupekete pekete pakiza movi IC Ni korewe mbali
Tipi after pi Kesha kwa mailo tuka foya shimbi Tipi after pi Kesha kwa mailo tuka foya shimbi Tipi after pi
Turn it on. Ask your beats. ZaydLatestMusic.com.
This is Soul Chick Entertainment.
Thank you.
bring it on.